tabs here on your website. Mindset Media Radio.
Oba ekisenge ekyo bekisakate ekyo ebisenge babiyitamu ne bakimenya ne bayingira ne bakola nga ebaagala. Tulina bintu bingi nnyo bye baleeta era bw'olabanga ebibuga ebyo baleetanga bye batunda ng'abatunda waweeru batunda beekengera ng'era balina ebigendererwa byabwe. Abamu ne baleeta emyenge, abalala ne baleeta emmere etali ntuufu, abalala ne baleeta abakazi ab'obwenzi, abalala ne baleeta political ideas okuwakana okw'enjawulo okunafuya. Obwenzi ne buyingira, okunywa omwenge ne kuyingira. Ogenda okulaba nga Israel etandise okunywa, etandise okutamira mpola mpola, etandise okukola ebiwakanya Katonda, etandise okuleetamu amateeka amalala agatabagatta naye nga gasanyusa bali abamawanga naye nga bagayisa mpola mpola mu bantu abajja okuyingira, balina bye batunda, balina bye bazze okuyisaawo, okwekanga nga bwe bakikola kye bayita mu Bible okubesiiginga, ne basooka ne babesiiginga spiritually ne banafuye eggwanga eryandibadde mu mwoyo ery'amaanyi likiriziganya likwatira wamu. Eggwanga eryo ne balinafuya ne bamala mu mwezi ogwa Tammuzi ogugwawo mu Juni ngegwako July. Mu mwezi ogwo ne tuyingira mu lunaku lwe 17 olugudde wa 23 ne wabaawo okumenya ebisenge. Ne wabaawo okubonaabona nga babadde mu bufumbo bategeragana batandise okulwana tebakyategeragana. Abadde bakolagana tebakyakolagana lwakuba waliwo ebyawakanya, waliwo amabanja agajja, waliwo ebizannyo zannyo ebyaleeta betting mu bika, mu bantu, mu nyumba z'abantu. Ogenda okulaba abantu abaali bakwasaganya ssente n'obuvunaanyizibwa yatandika ku bettinga, yayingira mu bizannyo zannyo ebyo bya betting, yayingira mu bintu ntu. Omuntu agenda n'agula bamalaya ne batandika okufuuka abakozi abatwazi b'emisolo, abamujjako omusolo anti ono amujjako omusolo n'ono amujjako omusolo. Agenda okutuuka ewaka nga neeza akameeza naze zijimujjako omusolo ng'omusajja takyayina bwogerezi, buli kimu kimusoloozaako busolooza, anafuwa bunafuyi, amabanja gayitiridde, abantu bakyakolagana, obusungu buyitiridde, endooza y'abantu eri wano waggulu mu kulowooleza mu kufuna, mu kulowooleza abantu bawakanyiziddwa, abantu tebakyayina we bagenda kwogera kuteesa kulaba tugonjodde tutya ebizibu, naye ng'ate ebyo ebizibu byeyongera naye nga tewali solutions zigonjoola bizibu ebyo. Israel we batyo ne bagiwamba lwakuba bingi ebyali bingiddo ginafuya. Ekiseera kino kya kusaba, kya kunoonya Mukama, kyakudda oba kuzza mitima gyaffe eri Mukama. Nga bwe tugamba Mukama mu kiseera kino esabbiiti essatu ez'okukungubaga, tusomeramu ekitabo kya Lamentation, ekitabo ky'okungubaga, tusomeramu ekitabo kya Daniel 9 olunyiriri olusooka paka 19. Daniel yeewembeka ne yeenenya ng'alaba nti emyaka 7 Katonda gye yalagira okuyita mu Jeremiah gituukiridde, naye ng'ate bakyali mu buwaŋŋanguse. Nayanguwa n'asaba n'agamba Mukama emyaka 7 kitegedde gijja gitutuukiridde, naye tusaba twenenya. Era waati essala ye yaggulawo omulyango n'ekwata ku bakabaka abaali bafuga ebiseera ebyo. Kabaka n'abawa ebbaluwa n'agamba muddeeyo mmwe Abayudaaya nabaleeta wano muli ne mbafuga, muli baddu bange, mwanyiza Katonda wammwe, naye kaakati mpulira ate Katonda wammwe andagidde. Atemba te era n'abata ne baddayo okuzimba ebisenge. Abantu abaazimba ebisenge kuva mu buwaŋŋanguse abamu baalinga Ezra. Tusome ekitabo kya Ezra. Ezra w'osoma ekitabo ye musajja eyajja okuggyawo obufumbo bwali buyingiddewo n'okwegatta okwali kuyingiddewo kwe bayita intermarriage. Omuntu nawasa omuntu nawasa omukazi ow'amawanga naye ng'omukazi oyo tazze kwagaliza bwakabaka bwe kikaakye, naye ng'azze muyeekera kulaba nti byonna eby'ekikaakye byonna ebyo bwakabaka bwe babibba ne babitwala mu bwakabaka obulala omukazi gy'ava, abagwira gye bava. Ezra n'atandika okutereeza ebintu ng'atandikira mu kwawula abasajja n'abakyala Abayudaaya. Abazze mu Buyudaaya bagumire mu Buyudaaya, bawase mu Buyudaaya, bawase mu kutegeragana ne Katonda waabwe n'enkolagana yaabwe, bateba n'abagwira babate bagende. Era ekitabo kya Ezra kisomesa nti mulimu okubeera n'obufumbo nga babagatira mu kanisa naye nga gwe bagugatta naye yajja kuyeekera, yajja kunyonyonta, yajja kutwala wansi mu ntaana, si kugattako kuwakanya Katonda byakusaamu. So ekiseera kituuse nti ebintu byonna ebiwakanya yeekaalu yaffe, yeekaalu gwe mubiri gwe tulimu, ebintu byonna byajjawo ekisenge kyaffe ekyokukkiriza wakati waffe ne Katonda. Tugenda byeyawulako kwenenya Katonda z'amaanyi n'ekitiibwa kye mu kanisa ye. Edozi mbade muliza nza posonga bwa na from God's Court of Celebrate Uganda, the land of Ham, the land of Kush. Mindset Media, giga maulirika fagula lilo. Mukama akume atali anguzi.